Nikiwa town, nikiwa home, nakuwaza we, baby. Nikiwa town, nikiwa home, nakuwaza we, baby. Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza.
Mbuka usha nipenda kabla sijawa maarufu. Ayo mahagi na makisi kwako maradufu, na kwako songumu kama mkate kwenye supu. Jogi tandani baby tulicheze
ilo. Na siwezi kukukaidi, kaidi kwako mina faidi, faidi. Na jisikia baridi, baridi. Na apa kuto saliti, saliti. Penzi ni shike, penzi ni busu. Penzi ni pigi kofi njeke maradufu. Mashila wado, haya wa usu.
Toto na nipa vizima sono.
Nikiwa town, nikiwa home, nakuwaza we, baby. Nikiwa town, nikiwa home, nakuwaza we, baby. Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza. Baby, wanimaliza.
Na baby wamaliza, na pocheka, cheka. Na panda mizuka na wewe seka. Nataka kuishi nawe mpaka na zeeka. My love it have been full kwako mi mateka. Oh, hey, nikupe nini dia. Mapenzi daladala siti ngangania. Kwa mambo flani flani ya ni naminia. Tamba dia, maboya boya fata mkia. Hey, mapenzi ya na playback.
Maloko loko hebu kwanza stay back.
Nata na mdundo, nesa na dundo. Niko na mpenzi wangu sitaki vikumbo.
Penzi ni shike, penzi ni busu. Penzi ni pige kofi njeke maradufu. Mashila wado, haya wa usu.
Toto na nipa vizima sono.
Nikiwa town, nikiwa home, nakuwaza we, baby. Nikiwa town, nikiwa home, nakuwaza we, baby. Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza. Baby, wanimaliza.
Baby, wanimaliza.
Yo, baby, nah. This is
wanimaliza.
My beautiful babe. My
sweetheart.
My everything.
Baby, wanimaliza.
It's my media production, know what I mean? To the fullest.